kale lathu. Nkhani za onse zinathandiza kufalisa uthenga wabwino kwa Ireland. Mu May 1910, sitima ya pamazi inafika ku Belfast m'mawa, ndipo anthu angapo amene anali pamwamba pa sitimayo anaona mapiri okongola kwambiri. Mu sitimayi munali Charles T. Russell, ndipo umenewu unali ulendo wake wa number 5 opita ku Ireland. Chapatsogolo pa sitimayi panali sitima ziwiri zikulu-zikulu zomwe zinkapangidwa. Sitima zake zinali Titanic ndi Olympic. Mawa Musa kuti, sitima ya Titanic inamira pasanathe zaka ziwiri. Mawa Musa tira pamenepa. Pamalowa, panali ophunzira Baibulo angapo amene ankayembekezera mbale Russell amene ankabwera. Zaka 20 zisanachitike, mbale Russell anaganiza zoti aziyenda m'maiko ena nkumakafalisa uthenga wabwino. Iye anayambira ku Ireland mu July 1891. Mbale Russell anafika pa sitima ku Queenstown madzulo, ndipo ayenera kuti anakumbukira zimene makolo ake ankamuuza zokhudza kwawo. Pamene Russell ndi anzake ankadusa madera okongola komanso m'matawo na mzikoli, anazindikira kuti afika m'munda m'mene mwayira kale ndipo mofunika kukolola. Mbale Russell anapita ku Ireland maulendo 7. Anthu anachita chidwi kwambiri ndi zimene anakamba polendo oyamba, moti maulendo enawo anthu ma 100, nthawi zinanso ma 1000, ankapita kukamvesera nkhani zake. Pamene ankapita ulendo wachiwiri mu May 1903, nkhani za onse zinkalengezedwa mu newspaper. Mbale Russell amakumbukira kuti anthu ankamvesera mwachidwi kwambiri nkhani yakuti lonjezo lochita kulumbirira, imene inkafotokoza za chikhulupiriro cha Abraham, komanso madaliso amene anthu azapeze mtsogolo. Russell ataona kuti mdzikoli muli anthu ambiri ofuna kuphunzira, anakonza zoti apite konso ulendo wachitatu. Anapita ulendo wachitatu mu April 1908, ndipo atangotsika sitima ku Belfast, abale 5 anamulandira. Nkhani imene anakamba inali yakuti ulamuliro wa Satana udzagonjesedwa, ndipo inali italengezedwa moti anthu pafupifupi 300 anapezekapo. Munthu wina ankatsusa zimene Russell ankanena, koma anamuyankha mwaluso pogwiritsa ntchito malemba. Atafika ku Dublin panali munthu wina wotsutsa kwambiri dzina lake O'Connor, yemwe anali mlembi wa bungwe lina lake la chipembezo. Munthu ameneyo ankafuna kuti anthu oposa 1000 amene anasonkhana asiye kumvesera zimene ophunzira Baibulo ankanena. Ndiye kuti chinachitika nchiyani? Tiyeni sopano tiyese kuona m'maganizo mwathu zimene zikanachitika pa nthawiyo. Munthu wina ofuna kuphunzira Baibulo waganiza zokamvesera nkhani imene inalengezedwa mu newspaper ya The Irish Times. Atafika akupeza kuti mipando yonse yadzaza koma kena akunkupeza pokhala. Akumvesera mwachidwi pamene bambo wayimvi komanso wandevu akukamba nkhani atavala jacket yakuda ya Itali. Bamboyo akukamba nkhani ukuakuyendayenda pa platform komanso akusonyeza kugwirizana pakati pa malemba, ndipo izi zikuthandiza munthu yokumvesa choonadi. Palibe zokuzira mawu, koma mawu okamba nkhaniyo akumveka muholo yonse, moti anthu akumvesera mwachidwi kwa ola limozi ndi hafu. Ndiyeno ikufika nthawi ya mafunso, ndipo O'Connor ndi anzake akutsutsa, koma bamboyo akuwayankha pogwiritsa ntchito Baibulo. Izi zikuchititsa kuti anthu awombere m'manja. Sitatha zonse, munthu yakufika kwa ophunzira Baibulo nkuwawuza kuti akufuna kuphunzira zambiri. Umutu ndi mmene anthu ambiri apa nthawiyo anayambira kuphunzira choonadi. Pa ulendo wachinayi, mbale Russell ananyamuka ku New York mu May 1909, ndipo anatenga mbale Hatzinger kuti akamayenda pa nyanja azimuza zoti alembe mu nkhani za msanja olonda. Atafika ku Belfast, mbale Russell anakamba nkhani ndipo panali anthu 450. Pa anthu amenewa, anthu 100 anangoyima chifukwa chosowa malo okhala. Mbaleyu anapitanso ku Ireland ulendo wa number 5 umene tawutchula kumayambiriro uja, ndipo anakambanso nkhani. Atamaliza nkhaniyo ku Dublin anayankha mafunso a munthu wina wachipembezo wotchuka amene anabwera ndi O'Connor, ndipo anthu ataona zimenezi anasangalala kwambiri. Tsiku lotsatira, ophunzira Baibulo anakwera sitima yopita ku mzinda wa Liverpool, kenako anakwera sitima yaikulu yotchedwa Lusitania nkupita ku New York. Mawa Musa kuti, sitima ya Lusitania inaphulisidwa mu May 1915 chakumwera kwa Ireland. Mawa Musa tira pamenepa. Nkhani zimene mbale Russell anakamba pa ulendo wake wa number 6 ndi 7 mu 1911 zinkalengezedwanso. Mu April ochaka chomwechi, ophunzira Bible 20 limozi ndi anthu ena 2000 ku Belfast, anamvesera nkhani yakuti moyo umene tidzakhale nawo mtsogolo. Nakonso ku Dublin kunakambidwa nkhani, koma kunafika okona ndi munthu winanso wachipembezo, amene ankafunsa mafunso. Mbale laseo, anayankhanso bwino pogwiritsa ntchito malemba, ndipo anthu ankawumbira mmanja. Mu October ndi November chaka chomwechi, Mbale laseo ndi anzake anafikanso mmatauni ena, ndipo anthu ambiri ankabwera kudzamvesera nkhani. Okona ndi anzake 100, anafika ku Dublin kuti asokoneze nsonkhano, koma gulu lonse limene linkamvesera linali kumbali ya okamba nkhani. Ngakhale kuti Mbale laseo ndamene ankasogolera pokamba nkhani, iye ankaziwa kuti ntchito yathu sidalira munthu mmodzi, chifukwa si ya munthu, koma ya Mulungu. Nkhani za onse zomwe zinkalengezedwa zinathandiza kwambiri kuti anthu ambiri amve mfundo za mʼBaibulo. Zosatira zake nzakuti nkhani izi zinathandiza kuti uthenga wabwino ufalisidwe, ndipo mipingo inakhazikisidwa mʼmizinda yambiri ku Ireland. Nkhani yachokera ku Britain. Nkhani yathera pamenepa.